na mademu wakishua wa macho mbele na nyuma. Si lazima useme mwenyewe najua, mina mademu wakishua wa macho mbele na nyuma. Swing, swing, muziki ni bumba, chalanta sindumba, rafiki acha kuzumba.
Jaja amsha, hizo mipacha.
Swing, swing, muziki ni bumba, chalanta sindumba, rafiki acha kuzumba.
Jaja amsha, hizo